Come here.
Umubyeyi ukuze aragira ati ururungano se abana se bishyiraho imisatsi ubundi dutandukanya hungu na kobwa bariyandikaho imibiri yabaye nk'ikibaho cyangwa ikayi kera twari tuzi ko amaherena ari ay'abari gusa ubu ni aya bose nawe se ku zuru ku maso ku matwi umukondo urubyiruko aha naha rurema ndakurahiye mama rero reka nkubwire reka ngukiremo bigeze ubu dore ubuvuzi ni akazi kuvanga imiziki bikaba kandi tubyita ubudijubu kandi manguraga byose bizana ifaranga ku meza wowe wa mukobwa akorera mu biro akayaronka ku kwezi nyamusore w'umuhanzi mwitaga ikirara munamukekera ibitabi hayakorera ijoro rimwe umva ubabizi bikakaye cyane si bo bakire hanze aha ururungano ureba rw'imisatsi n'ibishushanyo ku mubiri haha waretse nkakubwira ibyarwora si bamwe barenzeho kandi hari imbuga icyo batumva bazakivuga nimutanabyumvira mu mvugo bazakoresha amashusho n'imikino ku mbuga zose bazabidarapa kandi amaherezo bazabibahata nimutanabyemezwa n'ifoto mu miziki muzabitamba ku gahato kandi burya izo mbuga mucira ifudika ngo nitwakazinjije mu buzima benshi mu rungano bazibyazamo ibizima bo mubona bigize bazezenge bisa nk'aho byabacanze n'agashinga bapanze mubita ibiho ni burya yaba arimo agwira kunuka ninjiza ku rungano ni ibisanzwe nka misa ya mbere twigize incega imbuga twazimereye amahembe kandi burya bo mubona bigize inakore kusanga mu bisanzwe ari bamarayika erega nawe bikugaburira wabihagurukira bisaba inzara kukugarika kabiri ubundi ukayoboka bikakuyoboka ukaparika ntiwabihagarika nuhura n'umusore wisutse cyangwa umusatsi abinditse ntuzamurebe binengetse kuko benshi kubwe barungutse imfubyi abereye impamvu bariye abapfakazi abereye impamvu bamwenya ugiye kubabara waruha kandi iyo usize amatatuwaje wanasanga afite amataje warayavanga imiziki kandi nawe afite impamvu yahamuraje n'imuhuru uzagira uti kuraje ni ibintu byarakaze byaradogeye wa mubyeyi we kiragano cy'ubu nubwo mbavugira hari aho ngera nkabura ingingo ibarengera ubaye yindusha wambwira binera kwifata ku muntu iyo mbona iyo nyifato baduye dore nk'ubu usanga Lisa akundana na Jennifer hirya koroda arambagize Eric nta rundi rubanza nkifata ku munwa gusa iyo ugeze ngo uravuga ubwo bahita baguhinda bati si ibyo birakureba kuko ukabona bitanakureba ubuzima ni ubwabo imibiri ni iyabo urukundo ni urwabo ndetse n'imitima kandi ngo urukundo ni urugombe igitsina nanjye nasesengura nkumva ko ari byo se buriya bihuye n'umucora si umuco uri hico ariko rero mbanza ibyo mbona ibyo bituma nakura ibyino ni agatera nzamba mana urongere kurema ni bake bazajya no mu nsengero ndetse bazanywa kugura urugwiro gusa hazavamo inshuti nziza ndetse yewe zizi uko zijya inama ukoresheje nyine za mbuga zabo wenda wakebura gusa ntiwahenura cyangwa ngo uterere iyo ubaye ukeka ikibi wakumira uti kora rwose ariko woye gukora kora ururungano ni urw'amahoro iki kiragano si ikirogano ni gute azasanga rupfa amasambu n'abavukanye cyangwa amatika ruteranya buri umwe aba yibereye mu rugendo rwe yishakira uko yagera ku ntego gusa ibyino ni ibitendo ndakurahira ururungano rucanye ku maso si inyanda amaboko yose ari mu mirimo ubu ntitugikwangwa n'abambara zarumbiye cyangwa basokoje uruhanika ngo abe aribo tubonamo abamama b'ejo bamwe kera mwitaga ingegera ngo kuko biyambariye ibigufi cyangwa bateretse direde kuri ubu ni ababyeyi rwose ndetse barubatse zirakomeye ahubwo rero izo rumbiya mwashimaga ubu nizo zoroshye kubeyura ababyarira iwabo uroye ni nawe kuko bo no kuboneza ntibabimenye uru rungano rurashabutse nabyandindira tujyane n'ihuta ibitari ibyo urasigara imishinga yunguka inogerezwa mu marigara mu gihe babwana bagokera mu biro y'iba yariye bashyiraho agasigara gusa ariko rero babyeyi urungano rwanjye ni umuntu cyaha ruzumva ni umuntu ubwira ni neza ruzagororoka ni umuntu utwaza urukundo ruzabayoboka igihugu ni kirutuma ruzanatumika gusa nimubwitege ibyo mwakuranye ngo mwumve aribyo narwo ruzahoramo si rero rukabitangaje urebye uko turiho ni inkuru ndende mujye murwumva murugire inama ariko bijyanye n'igihe cyacu kuko rwose urebye si kimwe cyanyu
Jesse Williams umushumba uragira izitaha